Joyam da jabbaraka mintaji chapande tati kibaru jimoto dodande studio kalangu min Omar Hama janganta on doma sinaji Mustafa Ayuba dani kwa emaki. Nani mbiye bipe Lady Rwanda nje tato doggo inope wari doenda Lady Mede Niger kono tefe chukite under Lady Mue ande subano weni kopenjara yeso juju e jamte pasan toto be ama mbiye nkite on fabintin ama fander jettire warore yeru no fedde sawara famineri min gartana on der mum commune bo son der region difa bibbe wuro no don dogga der go commune yeru no mer on famineri torraji pelle murtube e diwto limbe dum wonno sabo perol limbe warde yewtere meden pindina hande yatana halo do fille leedi meden Niger latini durngol wori sambe kanjun du woni to kosam watte amma duudal dan kosam fu yarta kana der leede yasin sonede min gartano e majju gori jamirte mo yerno kalirno de e der ko e kabaruji meden bi en ni jeegom lewru novembre dubu jinaay didi e noga e go leedi Niger nimbe nje tato joji nope to enda nder lamu lenyol wiye tebe uturu anda ardibe bononda barol nimpe nder leji ni ilu hitande ujinere ekeme jene chapande jene ena hitumdu alla elawal golidol hakunde leji Niger ena sionzini chaga leru leji Niger hoki lawal be bipe leji Rwanda kore nder leji muem kanjum wadi kwa ande subana wani e jamte pasan toto mape jami benjare yeso sudu kite ketine nane ko meter mar Musa pasan todo mabbe hali do fila bibbe leedi Rwanda be samsa fanta samsi yewti demak
ils ont évoqué quand même
e kaddi fila diplomatie labi higira ku chaka leede e leede labi didu no kewi dun sabi men bawta halude men bi'a do dume be tuugi gonnati kanta waawi halude fantina do majjum har ko darta burtinol mabbe leedi Niger men jaari woytaano ame do majjum to conseil d'etat suudu sawara gonnati fedde dental leede duniyaaru kandu jammi gonnati darna fila burtinol mabbe gol to gada mun derol gon fu winnaka wi'ude e burt sintake amma carte mabbe jodaade leedi Niger jabaama so geejji du gattaama dooma baale mabbe to e burto yaasi dalila o waddi hanne ko men gaddi woytaano amen yes suudu kite du ko watta e kokkite talki mabbe so geejji diidu dilla to filla woytaano amen duuni sey geejjire warore denko suudu jewtina dum
voilà la semaine prochaine
nani rafike joram de na go tawado le region di fafudu le commune boso hande o dum hoji hakkiloji bibbe wuro gon yeruno mer on famineri gando gudo diwtande e torraji pelle murtube wadi ko bibbe wuro men adake dilloyde der o commune warde badangol lawo lore mangongol yeruno lawan hassan kachalla mer boso famineri goydi adraman
Jama are himbe commune boso e fu gari jodake difa gan hisude kippitande e diwtude himbe dillida ko wona no wade det cantaraje mabbe perodo du fu jude bole ni warirta gan wala no wada denne sai ardibe hawjube endan yewti nake kebani be tobe jodo amma handen dabune de endan kanni bur sulude be e kobe gala kobe nyama dum wada himbe ci'e sappo e jetati yade laso perobe gari do endan dundu sabi ko miden gatta dade yade e gomnati kan fu e pelle balliroje de endan ko watta yurmo himbe be endan dum wallirabe be bawo jodaade be ciryo wakkati mo ito to wuroji mabbe gan dundu gomnati no tawda sigilam
de l'etat de Niger
chagal hippiterende bibbe bombe jogibe kabore be anda ka fu moy en no ngadi jeegon lewru janvier der communauté baran region tawa ko sabi bonondaji challali campagneji cuudi telefonoji electoralnde bibbe wuro ben no don egga warde bagarwa sawrade kiloji nogay e joyi e wurangom dum doni bi en no nagari bori mer tebaran famminiri o widu fawarde joni hano challali cuudi telefonoji di kabay mojinede adama dawa kiyotide makko ande subana o famminiri hanoni
gonga loktoror de enden wulama handen der wakkati mo kalaten o enden himbe bawa wadanede nyawtigu lobbu fu edun satemu endu jonnobe safareji do teburuji to mu enni be jahata be codon safare be jara modun satti hemundu sey yare bagaruwa loreji gadoji yaha wartaji chaka lube e lube ka enni adata himbe be enden jara dundu no beyda torrude himbe gan cede didi jobete cede lore den e cede nyawtigu dungu hikka gudu wodai der sire deni ba telephone hebata ko sai ni neddo nyakku wamde den den ko heba nodda adibe hawju chakantaraji amin be ni bi'i no hewtinaade laabi di joddina ko watta mo sola hebum miden eladu e kumna adiji di enden do ko yaawi ko watta ko yirna hebum
nangude dubu junaay didi e sappo e joy warde 3 janvier dubu junaay didi e no gayi e didi fedde octrice hawjinde filla durwi diggol e nannol gineji drogue jarjaruji mboddu nangana drogue ko cede mo umata kona milliarduji chapande jena e tati cede men sefa yorno ministre kalo do inde gomnanti o andiniri dum kengam wakati o nodduno hokkobe habaruji gam battale famminde fi drogue do enda leddi meden Niger Abdul Kadir Tidiane o ministre kalo do inde gomnanti nani ko wi ko bandi min tarnan fuda e Ahmed Wad
e 2015 o 3
nanga hitani dubi ujunaji didi e sappo e joy warde hitani dubi ujunaji didi e laso e didi ko watta tonuji chapande tati e didi e kodeki ha ko taba bonka milioji sappo e jeegom e kodeki ko watta du fa handen kiloji keme didi e laso e jeetati e kodeki ko kain himbe godon du nangida fa handen kinije 5 ujunaji hemre e laso e go e kiloji jeetati e kodeki kinije metam fin krak kandu kiloji mun didi e kodeki kan en nanga gram uji keme nay e lasoji nay e go heroin wobbe nangida yaru yaruji bondi di andan fu nangadi de en dari cede mu ende kisama ummoto miliaruji lasoji nay e sappo e tati e ko deki cede sefa der majundu worbe ujunaji sappo e jow e keme jeddo e jenayo rewbe keme tato e chapande tato e jeddo nodda jama ganno mile juude mabbe no tawe
der
nonni mbi e nder wakkati no noddugol hokkoɓe habaruji ko tawa ministre kawjiɗo fi reedu leydi on no foti o waɗi filla do dorogo ɗo endan woɗi du o famini e wiide ko golloɓe fedde octrice kawon duruwdoɓe nannol dorogo e jar jaruji bonɗi hokkama lawol ƴewtinade loore ka hen noon fu noon fa yettade looreji golloɓe gomnanti mawɓe kettine nane ko Amadou Adamu ministre kawjiɗo nder reedu leydi wi tarnan fuda e Ahmed Wad
ces agents ont la
golobe be endan no godi lawol wadude golle mu nawtorade loreji gollirtedi loreji sarusi misale irko waduno balde deya wakati dun nawtorino lore merigo na nawtorade loreji lokotorore de takkol keri leydi meden non e leede takkiden na de chaka commune e commune non na département et département na région warde région non to de himbe no tawade loreji di endan to milu ko loreji di endan darnataake ƴewi himbe miden gidi be pamadu wala urdo labi lamu leydi sembe sako mila no tawede lore gomnati nasa rusi dum wawa darni lore de endan dum finjito der mayri
asabe bitido non der département Birnin koni sigila tugal ko hisinta nimbe nyaw kolera fudda ngu nyawdu latingu rawani memi nokko on san hitande hikande gomnanti e mballobe ngati safareji do inde loktoroje den gam durwidide e nyaw kolera ngu Usman Abdul Mu'minim ardido sarus kawjido filaw kugol habaruji der loktoronde nani ko yubandi min Usman Musa Arzika
ko aya san
mosk andal ko wano min kebi sadarma nyaaw doggur e turre der wuro amin go dum wadi godube bawde do balla gomnati leydi min kebi safareji ko hisa nyaawgu gongano min muyino hebugo safare den illa ba nyaawgu wangay deyni hebaka sai Allah wadi joni himbe bonni he wuroji gondi del leydi tawago kebi lawol hebude safare de be safare de e wata kan woni himbe godube hitane fa yottobe duubi herme fundo godi lawol kokki safare de lokotrobe gattama no yilo der wuroji din no kokka himbe safare den nonnon der lokotroge den do no wodi gattabe kokkobe himbe garobe lokotrore safare de lamdo jabbi fundo yadan no wodidi ko min domi he himbe be itta halaji gon der hakkiloji
mabbe
nani bi ander jeddire wittinde den non tonder gallure belle yara battulawal tatabal ko fijo keltama chak wada ko hawriti leyde tati Niger Mali e leyde Burkina Faso nde hawritere do ko dogi do mo woni wartirde jonde jan e potal Amiru Alassane Albade lamido leydi Tagazar ardido komit kawjido filla sigilaji di wadani min dimma balde didi ko e go fijo Saidi Abdou Windi tan yewtidema
o Tagazar
So tagazar wala iri lenyol gol hen non fu gol tawataake den dirabe amin du gari jabake noddol amin gol gurman koobe leydi Niger e leydi Burkina gubebe haabe hausan koobe sugebe songay borobe e bago biribe be minen pelli den idirta him den diraku gudu chaka himbe labi mun no hana sembin inede gan idum wadda jonde jam chaka himbe leydi jonde jam dedu kammin du antu leydi Niger fu batu guni chaka balde didi hauri jama are der weltare dum miccintinimi jamanuji bittidi
nani faware jombi hadiza idino bi le commune meria non tonde region zander gollal makko woni gaddo lode lopal kolati illu musuko ekiti dun hautade sarobe makko e majjundu ni chonnal arenge yaade lumoje lumoje kollol ima furtira murado makko hadiza idina ni koyu maryamanu
ai to potere wonna gada cine
golle gado lode mi ronudun no he mamiraabe deni min gadiide min jarade der ladde min bulo waade jemma deni weti min kojade min garda wuro illa mi do fandi biddo hano kala suwal sei mi ekkiti gado lode mi do wada lokoy pamaroy minen keba alla wattu barki der nyaloma goto minen gada ko watta lode nay mo yawado no wada tati wakkatiji gon minen jaha batuji kollol gadeteedi babal den deto min jehino batu safam min jari lode he lode to fileriji gattete he kedo to kure gattete ni bo min ketta alla wattu barki neddo wurtake yani no wadi fu heppata sedda mu
koma haka
sangarte yeter meden do enda lady meden Niger no lady non ti durngol watte der mun e to fa handen kosam du no wadde der mun sanne fa no yare lede no sonne de no watta ko kosam dan wartire do enda fa wombe no gada dan keba dan sode nawtor e majja Raylatu Sumana e Fadel Alunani ko wi firta dangal fufu
hitane duubi ujinagi didi e nogai leydi Niger no wada litriji kosam miliyar goto e milyongiji keme joy ko ummoto cede sefa miliyaruji keme nayi e chapande nayi ko itteti no ministre kawjido durngol haliri der kubeje biradan dan sottata kena der nokkuje to dan moddinte wuro gaya Fatifu Saini o wi ne egidi o wodi umo bira kosan e majji
ina da shanu biya
mi wodi na ijoy dibirammi imi heba litriji nay yaade joy litre fu imi sonna dum hemre no wodi jombe sire gara choda nyanne be garay sem fukkina da dallamma jo en chobbal ka en garta choda da
su neke seydama
Usaina maccido o soda biradan dan o moddina o wayla dan kulle kewde ko himbe nawtorto nani ko o fantini
Union Weltare group
Union Weltare fedde ame mine rewbe no worbe dido du no tawda he ame meden gollida ton gada sire men chodo ta kosanna la sarfu litrfu hemre men gadira dan chuku wagasi e yawu gan dun gadol mum me ekkintina no wodi o der lumo waram eno choda sedda sedda
dan kada hakan
nawtor tobe biradan dan duudal mabbe no belti docteur Harakoy Mohammed gondudo andal do nemaji o wi dan neddo nawtor yufu no wodi nafaka
lule etonalima
kosam nyamdu wurnu non ko nafa bandu fu no tawe der majjam kosam jarde mum no hisina neddo gita soptoro dum wobbe no mila ko chondi majjam no buri biradan dam gan chondi din wala vitamin sanne
no wodi wakkatiji imoddinobe biradan dam e godube na eji golleji mu en no daro sedda
alaukati
cedu da baji di enda gala ko nyame ko hecoradi dumo kammi sodata mi haura dedi duroy nyaloma di garti sai mi wottana di
kuma suci
bamu do bis
men gala da baji di nino dedi dilli dama dungu sai golle amen daro
kiya saya
itane fu no wada kosam miliyaruji nogai jarate dan yasin burtol majjan no wayi waddi sadarma rafi majjan del leydi din
da wanta kibaruji mede fulfulde tili saindo mo mamma ada wadde ko demgal hausan kore yamde joyi min tayla soydi de joyi kirtanto jamhirti